kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta sharafta meel walba joogtaan. Geega weyn in suura galay un qadka telefoonka ka wareysano malaaqa guud ee beesha shanta caleemood, malaaq siidow maadow isagoo rooga magaalada Muqdisho. Malaaq siidow maadow, ha ka dhawaaw warbaahinta Dafed Media. Malaaq, way warbixin kooban oo siyaasi degmada Walaweyn, maadaama ayaantun abaar aada xun degmada ka jirto, xaaladii meesha hadda iyo maro hayto?
Degmada Walaweyn kulley aba sidaas ay waxa qabtaan abaaro ku dhiyaan Soomaal dhan, khaasatan degmada Shoonbiyood ayaa jira. Shoonbiyoodkaasito oo hadda degmada Gudaanshe la maxarlin qoodi, xarooyinkaas oo faleebooyin badan dadka shacabka deegaanka daladay, ganacsata haaday ama walba joog haadeen, waa iska daro ayaan falaabo gabaayaan, iyo injuuyaal oo maxal oo maana dhinac oo wasaarado iyo hay-ado wala suqaado ayaan in wala sheeno ayaan. Alxamdulilah, dad badan oo deegaanka dhaladeen oo ganacsiga ah baadiyaalka maana majiyo ayaan biyo gooyada biyo ah iyo qaroro ayaan adeega walistaa kulayahay dabkiijada kulley ilaahay dhaanu qoran mudan alla sheeno adigu sasag sabalt.
Malaaq titiya kale isin way ataana malaaqa beelo shanta caleemood, malaaqyo badan oo uyina iyo suldaamo badan oo beelooga oo digil ka tirsan uyina xamara inta badan aan badanyaan deegaanadii iyo dhulka isinka koyteenna inta badan dhibaatoya ka suran. Marka may ata walaaga isin aan ka hadala waysantaan dhibaatooyinkaas meelayaal inta badan?
Wallaahi dhibaatooyinka oo deegaanada yaalaan ku hadalo hayne meediyaalka lan ku hadalna dadkii oo salaadiinta daraad mara in saali inuuna ka hadalno ayaa ka ballanay markii dambe salaadiintii safara galan qaarsho dadkii yar inta ka hermayna kolley Sultan Sumaay an iyo Sultan Boy ka hermay Sultan Boy safar yaraa maa Nairobi aadi. Haddana maanaan dhibaatada in meediya ku sheegnayno dhino maana hay-ado samafalka iyo dowladda dhexe iyo dowladu maamul goboleed kulli in sheego ayaa in shacabkaba in sheego ayaa inkastay.
Way kaloo dheegay in xaaladda guud markii laka hadalaw in xataa malaaqyada digilka naftasha iyo kashala gadisanyaan siyaabaha oo linka hadalaw taas iyana may ka jira?
Bani aadam haddii meel isa ku aibka ley lamud aragtidaa ley aragtida bani aadam shal duwan oo wadan ku jiro meel digilka ley mingaale mana aragti shal duwan lamud shal qaban.
May fariin adi aan fara fadi shacbiga oo digil meel kas usu roogo iyo gaar ahaan dadka shanta caleemood oo adi mas-uulka ka ata maadaama deegaanadii abaaro badan iyo ka jiraan?
Dadka maanaha may faraane waray digi darjada iyo wali dalka rooguba in dadka walaalayaasho oo dhibaataysan abaaro hayaan iyo caawiyaan ilaahay baari tacaawano aaladari wataqwa walaa tacaawano alisni marka in samafal ay infidiyaan walaalayaasho oo kanool oo dhulka shabeelada hoose iyo baayo bakool khaasatan deegaanka Walaweyn aan isku jeeda dad isku jeedaan may ka codsadaane in dad shoo taakulayaan saadab iyo taakulayaan dangi wadaan si lama lahaa ayaan jeediyaan.
Eedi aan mahadsanta malaaq siidow maadow.